ebini kewi yimbele ngaraba sigreti e ko nande mudun ley mali won andibe jati fratiji bilide kabar mudun e bonandaji jawdi dun ka dum fotawede ben donki ngottude
au minimum par jour je dépense 800
fandi ka fu nyaloma buttem dere chapan jegon kam ne watta dum e sigreti sigreti o wana winde mudum jati wede yargol mudum moddana fe chellal bingel adam ngam mi de yara dum paki mako goto temdere chodan mi nyaloma fu mi de andani jati kutteje ko yargol sigreti o way waddude e do chellal bingel adam min so mi mettaado watta so mi yara sigreti min ka so sugulaji am satti sanne wakati mudum jara mi sigreti ko heewi
sigwara dum yata fe chegal frati do chellal mabbe doctor en buuce hultiwide be torrandun kala battibe be hultiwide dun feccere do pecce tati njahobe ciur doctor ko mani de nyawji buuce yu kabaru sigreti ko nande mudum kedana professeur yakuba tuluba mo gullidre pneumologie to l'hôpital ponji
ki kon soit tabagique
ala ti njaro sigreti na dun njaro sigreti ana bange ma kuteje de ka fu yegoto edum way waddude e ma nyaw fofango fa yetto nyaw cancer buuce sigreti o ana wawi sattinde nyaw doyrudu edum way latal sababu nyawji kewdi goddi bangal chellal gorko fa yetto lende
donc impuissance sexuelle
tawene sariyaji na hertana kabaru yargul taba ko nande mudun le leedi ndi dunke en sariyaji hultiwide dido sariyaji jebari di soni gollamon haniri na bawi hilatare sababu hisude yunkiji kewdi kadana ibrahima ben mamata toure o juriste
pour vendre le tabac
pa sotta sigereti le mali wajibi dewa sariyaji ko chotata ko tawe an hada e sariyaji awawa sodudo sigereti sukomo wala dubi sapo e cetti yarudo sigereti ko hada sukomo wala dubi sapo e jetti awawa yarudo sigereti dum hakunde jam
la fumée du tabac
mutude yarudo sigereti yo halam belka tiduka golleede no wowi biyede kambar mudun kambe dunke en cellal holiti yo famingol huncene hore fewde kambe njarobo sigereti yalla be njalta juude tabaji di kadana faande professeur yakuba tuluba opnimolog
c'est la nicotine
nicotine oni woni ko yimbe be ko heewi mu en fu yarudo sigereti o kambar mudun ana hani ewede hono watte yalla njaro be sigreti be ana heba entede iwde majju saatu won ledde de mi dokkata be ko daroto darne ko be jarata sigreti o kammar mudum ko nga ngutugol yarde sigreti o kayo anniya tan bili fa neddo enta hore mudum iwde yargol sigreti o wana yontere wana libbi didi fa wi'a neddo ka enti hore mudum iwde yargol sigreti ka fandi fu dubi didi dum hani wadde
24 mois
e wi dunke e kebe osuroji e ko nande mudum no de sigreti nanta leedi ndi na mbawi yo beydal e kebe leddi bangal mbiyaruji noga sifa hitande ka non galdo kebal hana filata de sababu jigi tan bonondaji dido sigreti di do cellal e misalo do kala paquet sigreti jeeto do le mali ana winda hen wiide ngattane hakkilo sigreti na ita yonki madun tabaji di mo ina fi cellal